Yo, bro.
Ni aje.
Sina ubaya.
Nitumieka kitu kwa simu bana, nimesota mbaya bana.
Mambo tu haieni.
Marada.
Yo, I wake up to the mirror and check myself. Is the money worth chasing? I'm wasting myself. Sijue leo ni chili kwa keja, simu nweke mteja. Niwashe kikolo juu mista kelele za manager. I refuse to be a slave to the system. Triple taxation of food in kitchen. Landlord yako taxing, rent imepita tarehe. Baby mama kuna mimbe kwa hii nyumba kuna sherehe. Nifi yako like anko, ile mpango ni wapi mefikia. I'm like tegea kiasi, kuna doata mi nategea. Na mwenye nategemea pia nasema kuna dile nategea. Aswea sijaomoka vile nyi munafikiria. Nafungua app kujidistract na hizi ma memes. Naona content creator pale insta kwa flexing na Mercedes. I'm like damn boy, I need to handle my business. Kidogo nasikia hizi ni wash wash tu za mapotitions. Sina ubaya ni mambo ndio haiendi. Haiendi.
It's just a slow day.
Sina ubaya ni mambo ndio haiendi.
It's just a slow day.
After supper buda ni kukaa kunipa ma lecture. Blah blah blah, sijui nini my future. Unafaa wawe kinu the hornies, miaka zimepita. Okay, pen and paper na kuni book mratoa kamita. Sun feeling the flow, mina geuza my tears to vapor. Nasa food for thought, you come test the flavor. Ain't nothing sweet, mama vila nabato blood sugar. Niko hosi sing her in pain, hata nimekosa luga. Hustling for years, still nuko style kwa bed sitter. I drink and party all night, na muka kitu saa sita. Fast life, slow money. You know you get the picture. I better snap out of this fake living faster. So nimechukua kaloni fungwe besi jaba. Karawa ni pirani tuma kitu kwa hii namba. Tutomo kaze kama hata ni gava. Wanda kujua nilikula nini jana.
It's just
sina ubaya ni mambo ndio haiendi. Haiendi.
It's just a slow day.
Sina ubaya ni mambo ndio haiendi. Haiendi.
It's just a slow day.
Sina ubaya ni mambo ndio haiendi. Haiendi.
It's just a slow day.
Sina ubaya ni mambo ndio haiendi.
It's just a slow day.